yamde jeedidi silmaji chapantati woni Dakar kon waktu yoni to Conakry lamorti gini
Ahmadou Barouba
teddube heedi be RFI fulfulde jam Allah wale mon hande ko alarba sappo e nay e lewru dida buru hitandu junaji de nogas e nay do bawdon wonde e no bawdon wonirde bismillah mon e kabruji di ko buri hen tentude e odo subaka Senegal balde sappo tiagal dirtingol sumgoji hore wako leydi di halaji ko fati sari jafogol Ousmane Sonko lundido lamu leydi di ina hale yewi askan wi kautal pelle politique lundido lamungu njadani e o sari yafade e jaggabe kasso sabo politique ndefede sikki dum ko punti hanki be wadi yewtere yeso janyal kobe ar sunu election den sumgoji men kautal pelle societe civile dirtinina ben riuti seppo mabbe gobe yiduno wadude hanki talata ha aset arowo sappo e jidi lewru no gonden ko dum woni pelital ngal horebe de mojobere yetti tiagal de prefet mo Dakar hadi be seppo go hanki kabe du be wadi yewtere hanki e yeso kokkobe kabruji daminare dartingol hare to Gaza no joga dum ko tiagal de jewte wadude hakkunde tefobe Amerik nabe ebe Israel kono kadi e horebe e horejo jagorbe Qatar ebe Egypte peje no jokki jewtede teddube bismillah mon yewi askan wi kautal pelle politique lundide lamu o leydi Senegal njadani e amnesty na mbien yafade jaggabe kasso sabu politique nde fede sikki dum ko punti tan wona goddum ko e nde tobbere ardibe fede nde kali hanki be mbadi yewtere e yeso jani yankobe be kedoden olel tal
hanki dawri yankobe yewi askan wi njabani halde e ko fati e wiya ko wonde Macky Sall ma yafo horeji kitto pastef woni Ousmane Sonko e jingonobe makko wonbe der kassoji e bio la bipsi candidat e wote hore yakou Senegal dirtinada tawado ngal kawrital lamu ngu yidi ko jejjitinde Senegal nabe e ko fati e dirtingol wote ha nyane sappo joy deuru sappo dido buru ha horejo leydi ni Macky Sall wawo jodaade ko juuti e ngardigu leydi ni deputeji kiddo PDS ay dembo jeyado e mobi yewi askan mi hande holliti kambe fanare dental mabbe ko yo wote di e made nyane nogasi joy leuru dido buru kono wana halde e yafade wala kaldigal gindi Hayso tawi dawri yankobe yewi askan wi kalaani ko tidiyol haali Karim Wadda Tiaabi noda ha sardi yankobe bami tefore fatundi e nyaawobe suudu dosgal leydi ni sababu tumede be jenaari bondi windi ko fati e Ousmane Sonko bid Ablaye Wado windi e hello makko X o tini jewte hakkune Macky Sall e Ousmane Sonko ete anniyo makko wori yo Ousmane Sonko hor gallem
Senegal ar suñu election ndenden sumgoji men kautal pelle société civile dirtini na men be riuti seppo mabbe gobe yiduno wadude hanki talata ha aset arawo sappo jeedi lewru no gonden ko dum woni pelital ngal horebe nde mojobere jetti tiagal nde prefet mo Dakar hadi seppo go hanki ko seppo go alda e ciow e gulali woni ko be jidi wadude ngam hollude mette mabbe gol dirtingol wote hore wa ko Senegal hanki be wadi yewtere jandiyan ko be Fadima Sy no tawa
ko talataare hanki be jogorno yabude ngam hollirde be jaadani e dirtingol sumgoji di kono prefet yamirani ko dum wadi dental ar suni election nangi kadi nyalawma aset sappo e jididi e der lewru ndu Eliman Kan nenodda hen bibbe leydi ndi fof
meren nodde Senegal be foldo mbawi wonde fof pour ko on marche le samedi wona marche au niveau national kadi he diaspora ko leydi men wonde tagal leydi en e wonbe der leydi en kambe fof min noddibe pour wadde on marche ganda ko pour wiide wajo wonde doyno Macky Sall ko wadat ko feewan ayo attu tiagal
ar suni election noddi kadi suudu sariya leydi ndi wada fere mum gam Macky Sall yaha nyande manda mum gasi docteur Fatima Talifal
president Macky Sall o yaltad le 2 avril so taw président assemblée nationale foot heddad pour yimbe continuer processus o kono ab Macky Sall su wiidi jam wot yo ya min meeda joddade mi be critique président Macky Sall Allah no seddi to njami yimbe be biyata kam en cas Macky Sall mbimi ala parce que ko mon liggo liggey mojjo donc ko liggi ko fof wallahi min bernam ko metti
e saha nde hala kaldigal hakkunde Macky Sall lundibe mum e société civile ne hale arsuni election ne na jokka hare mum dental ngal holliti wonde o fillitani jodade e nde yewtere Fadima Sy, Dakar, RFI.
E on kabar ha joni do e Senegal yontere tiagal nambien balle sappo tiagal dirtingol sungoji hore wako leydi ndi halaji ko fati e sari jafoto Ousmane Sonko ana hale on sari ina jogori lawdinede alarba jango wala mbien alarba hande e jonde jagorde de dum ina wawi sabade ha Ousmane Sonko yalta kaso mbele on sari ina wawi wonde Ibrahima An jaindi yanke hertorto politique ma ana jabo ngal namdal ngal Ibrahima Timbi ba wadi kero den mo
oui ina wawa la hande sabu dum don wana gulet wana hande meedi wadde dum kon wadi andi renna ji wadi ni kadi kewina do 1962 hakku Mamadou Dia Senghor kono watin tan koy sariya baado non kanko odo abla wadde kadi ndaw dum nin do en ndaw kadi wadi do opposé kadi Abdou Diouf kadi ha tangi ha wuli woni 1984 ko dum do tan kadi watin non ko sokira ko ebani ɗo gandanɗa hoore ma ɗo wona trahison contre état walla ɗum ɗo e ɓani ɗo gandanɗa hoore ma peut être hay goto wawa ɗum yaafade walla so a yaafima ɗum an hoore ma ka ceerdiɗo leydi ndi donc ala ko gandanɗa hoore ma ko wawa yaafede saabu politique hunde ko yiyama hen bon peut être sukaɓe ɓe kamɓe juinaɓe surtout après 2000 ɓe wonko gandanɗa hoore ma ɓe tawaka ko heewi kono tawaɓe avant ɓe ina gandi wonde wayinani wulde walla des fois ɓurino ɗo ne wulde kono haɗani watin tan ko yimɓe jewtide après loi ko ɗe bon fodɓe yaafede ɓe kadi yaafe kadi yimɓe kadi dokka gollenede
Ibrahima An hertordo politique kona dum Abdou Diouf horejo kido Senegal hali lawol dimmol tiagal batake mo windudino e Abdoulaye Wade horejo kido kanyumne Abdou Diouf immido e lamu woni dubi nogas e nayi holli wonde ko suudu nyaayudo mawdu tan hani rende democracy leydi ni ko ndu suudu kadi jogi yamirore dirtinde walla nangude sumgoji leydi o batake mo windi kanko tan o noddi bibbe leydi ndi e deejere e jam kono kadi hormade sariya e democracy goddo aldo ko Serigne Mbaysi Mansour on woni Khalife General de Tidiane kanko du o holliti yo yimbe fo njodo njewta kaldal wade e leydi ndi o buri non tengtinde hala makko ko fewde e horejo leydi Senegal Macky Sall Mali horebe laamu fadde ngu puddima woni lebbi habade ngenaari bondi e der leedi ndi hewbe ardinobe e fannu politique soldat sibe mawbe e gollobe e laamu fawama jungo lundibe laamu ngu ko lidum ko peje ngam yande kadi e dawriyankobe be ciertube e miijo mabbe Moussa Oumar Barry
nde e bore habatone ngenaari no toddi gede kewde e der leedi ndi no e majji sodugol laana weyo galle laamorde de kabirde konunkobe be alhali no dirtedo security port ngarte meje kebaade e ndema hottollo e der leedi ndi alhali sudu marirde kubbam mali kam e bonandaji faggudu ko habbodi e wal hali dadibe dudube e jakorbe hitbe kanyum e dillobe e faggudu fof sari mali yameri yobe pawe juude e der dum hewbe dogi njalti leydi ndi ngam dadde e nde tefore yoga e heddibe leydi ndi etti pelital rutude kalisi mo sari mali fawi e mabbe sabu sari o no tumi be nyamde jawdi dendandi hutrade deri di gongdani e biol parke o milliardu dududi ko majjudi njita ka taw Ismaila Jako gardido landa PSDA holliti ngol pawgol jungo ko welnude ijam Asimi Goita sabu malinaabe fof natti dum holade e golle makko emijo o dawri yanke lam faddiungu woni tan ko yewde peje gila laamu mabbe jofani e dow yewende e andinde nyaawore jagganobe be happano ko nyande no gasli wuro goburu faltirundu kono ha joni hende fada e nder Bamako
Laminare no joga tiagal jewte wadude hakkunde ardibe tefobe Amerique naabe e be Israel e horejo jagorbe Qatar e wobbe ardibe Egypte harende dartoto to harende darto to Gaza ko dum andini television badido tefobe Egypte naabe be sabu piende kono Israel no wawi sabade wargoji to Gaza e biol ardido saldu fedde adonaru halfinandu neddan kako kedo den Abdoulaye Diallo
ardibe siya fedde leden dentude halfinande tefore e wanoma komo Mossad ne Israel e ardido gouvernement mo Qatar yewte di hanki siyon tugnima goto e ardibe Egypte e biol makko yewterende yari no haniri kono obedi wonde be jokka yewtule de balle tati arode ngal tumbo ndiral wada ko saay mo mofte windere e sembini darde mum ngam nanon ndiral tabita ko fati e dartingol hare nden to Gaza hakkunde Hamas e Israel e bangi makko fedde Hamas e pelle gode de Palestine no habbi njaltudi ngal tumbo ndiral kono ha hande na teska kul huli tiagal darnde Israel e alhali e dum ardido sandu fedde adunaru halfinandu gede netanke Martin Griffiths jertini wonde piyande de kono Israel e biwarude e do Rafa ko bonandaji wono wargoji saboto Gaza ko buri million palestinabe be Gaza no tawtondiri Rafa sabu kul huli e wi mabbe be ala ko be nyama ko be safro e kabe walo wala mbien kabe lelo gouvernement mo Israel no futi nanande mofte windere ko fati e dartingol de xare bidi ngol holli tollo
tedube on jarama nyallen jam. Yamde jiri di